dia. LWP, marido, muito slow, tá?
DVD on this one.
Meza zimechafuka, Asnas music, weka pembele shuka. LWP atuja kurupuka, pochi nene kama tumeuza bandari. Ukitaka kushanga, kashanga eferi. Hapa ngoma ipo kwenye reri, kush osh mimoshi, sabola masheri. Pacha pleki zishaferi. Tunafanya mziki kama wa elimishaji, atufanyi mziki kama wa igizaji. Machawa wanauza sula, mabosi vikao vya dharura. Nipo skani gusta mzuka, choma skanka, steam zaidi ya mota. Weka akili sawa sawi ashtuka, mwendo wa shisha tisha. Tungi mitungi Hennessy, flesh no stress, yeah. Yo. Ukubwa jalala pana lisiloja, ukubwa jiwe, ukubwa jeraha. Lakini kata kata sio kila taka taka utupiwe wewe. Uwezi kwepa majukumu kuofia kunuka, ziba pua. Lawama aikwepeki kama za kunguru na mwewe. Porojo mgenga mdomo buruda, twende haya haya. Hali ngumu gula shingo, popote peleka faya. Unachojisiki afanya, bado muda waku lala. Usilale utalaliwa, kesho ulala menja. G2 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 G2